ebyo nga bize ku mabbali waliwo abayizi abagudde ku kabenje wali ku luguudo oluva e Kampala ng'olulekera eggulu. Banano babadde bava ku ssomero lya St. Peter Secondary School e Nalya era akabenje bakafunidde wali ku kyalo Kakindu mu ggombolola y'e Wabinyonyi kilomita 17 ku luva e Kampala okwolekera eggulu. Bangi bagenda ebisago eby'amaanyi bandi bakalu ye munaffe alina bino.
Abayizi abafunye ebisago bategerekesenga Christabella Awori, Claudia Namukisa, Margaret Atwine ne Prudence Tumugabirwe. Akabenji kano kabadde ogulo ku Sunday era keesabyemu motoka ssatu okwabadde ennene etambuza amafuta ekika kya Fuso Super Great enjeru namba UB2 935Y, Kamini Bus oba Rosa Costa enjeru namba UB2 NH, ne ambulance namba UBK 257F nga nayo njeru. Okusinziira ku ssaamu tulina amazima, omwogezi wa poliisi mu bendubendu lya Savannah alipoota ezisooka ziraga nti ddereeva wa motoka y'amafuta eyabadde eva e Kampala okudda ku ludda lw'eggulu yakubaganye n'eya Costa eyabadde eva ku ludda olulala. Bino ebyabeereddewo ng'agezaako okuyisa tuleera. Yayongeddeko nti ambyulensi yabadde egivaako mabega na bw'etyo nayo n'ekeetabamu. Abayizi abafunye ebisago babadde batambula mu Costa. Poliisi egamba nti ensonga esinga okulabika eyavuddeko akabenje kano kwabadde kuyisa na butali buvunaanyizibwa. Tuyina mazima agamba nti bonga poliisi bwe batemezeddwako ku kabenje kano baayanguye okutuuka ku kifo ne batwala abakoseddwa e Kampala okufuna obujjanjabi.